Hello?
Hello, salaam alaykum.
Alaykum salaam.
Walaal Allah waxaan u baahnaa in laga caawiyo akoonka inay ballaariyo.
Number 10.
Ya walaal.
Number 10.
Waa lambarka weyn.
Ya. Akoon si aad WhatsApp iyo
WhatsApp.
Number key ku qorayn.
Ay qoray ugu soo garay. Lafna iyo sagaal
sagaal labaan koonbad leedahay de Abbas Ahmed Abbas Ahmed kalacagta kugu jirta kuu ballaariya
walaal labada koon midna waa de buug gooyaan ya
labada
jeedaan midna waa buug de midna waa telefoon ka telefoon gay ballaar
kalaama
bii
fashion
baa wanaa yaa
kalaama
haya ka kanuma
dhan la yeesagaa
ayso dani sagaal labiito
aa
laa tan iyo saddex iyo laba
ah iyo hadda iyo
saddex ay